kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela
kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani yabulela
yabulela
kanivula mabala sizongena kanjani yabulela
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 bafana bayeza ithuba sinikiwe sijabulile siyabulela Afrika yonke jikelele sabangena Afrika yonke jikelele sabangena vuleka vuleka naba bafana bayeza ithuba sinikiwe sijabulile siyabulela Afrika yonke jikelele sabangena Afrika yonke jikelele sabangena
kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani
Sizongena kanjani.